Simba na Yanga nani mkubwa? Wanangu Simba na Yanga nani mshindi? Wanangu Simba na Yanga nani mkubwa? Ai, wanangu Simba na Yanga nani mshindi? Wanangu Simba na Yanga nani mkubwa? Ai, wauni Simba na Yanga nani mshindi? Kuna nangu wa Simba, Simba we Simba. Kuna nangu wa Yanga, Yanga we Yanga. Kuna nangu wa Simba, Simba we Simba. Kuna nangu wa Yanga, Yanga we Yanga. Na usajili wameuona, magau wataisoma. Na usajili wameuona, naungau wataisoma. Ai, toto wa jangwani namna, namnara. Nana, toto wa vimbazi nana, nana ra, nana, nana, amtoto wa jangwani nana, nana ra, nana, nana, toto wa msimbazi nana, nana ra, nana, nana, mguwa shingo mguwa roho, mguwa roho, mguwa roho, mguwa roho, jino kwa jino chasino. Chasino, chasino, chasino. Aye, mgu wa shingo, mgu wa roho, mgu wa roho, mgu wa roho, mgu wa roho. Aye, jino kwa jino, chasino, 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 chasino. Mtafute, mtafute, waya, mtafute, chuma. Mtafute, mtafute, waya, wa mtafute. Chuma, mtafute, mtafute, waya, mtafute. Chuma, toto wa jangwani nana, nana ra, nana, nana. Toto wa vimbazi nana, nana ra, nana, nana. Amtoto wa jangwani nana, nana ra, nana, nana. Toto wa msimbazi nana, nana ra. Nana, nana ra. Wedo ni kipara, kipara. Wedo ni kipara, kipara. Ai, wanangu jigabo,
jigabo.
Ai, wedo ni kipara,
kipara.
Kongres kwako, TSM. Kongres kwako, mo, mo. Kongres kwako, Mama Samia, Pongez kwako, Kasim Majaliwa,